Canyon.
Goodbye.
Kawa leona, beponda ni adis na makdawa leoni manguko na matis kama kawa Nikika seduce ona haka, babes, nasike una nitaka Usi nijadhi bunda kuchapa, na slippers leo takipata Na nikimaliza, akiutani fuata Yo tonight, tuneza met, tuanze kwa ni, alafu neck Before to peace, tuneza peck, ndo ni kuset, tuneza bet Heri ningangani na maisha Mimi nguo zote na matisha Siezi kubali kuchoma picha Shida yangu kubwa ni kusababisha
Mashariki letu kaskazini Zongo na nipigia sijo na ntafia nini Nikosheshe na kabaya kwa mni tight kamini Au nitaka big man Big man bazu Mbono ulambe chupa na nimeshika round 2 Big man Big man bazu Weta sababisha lafu discuss na mpuu